excel touch. Bubble rust on mommy as Spartan. Let's see memories in body about that. In another time.
Kaula kafine bubera weni bera sagala kute Nekato nyumirwe Uwa usibale katusie Omenge tukukule Ita waita, 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 waita.
Manyenti maigali wampensa Bokena nonde kasi wakuba kubemeza Wakatanga pongo baba loti nefeza Timu kwa gara nangerebi kere nenyanja Nefu ya na firo wina baga chati wote wik Baka dongo brakofu nye hati manofu
Yal! Demu na na filu kudu fifi unasi Tayo dawe ya babo ni nalobu dobu nasi Wine to the top mbila kidati wine Kwa tako mkwano mpuli angali ya Dubai
Karina!